abangithumela umsebenzi ngiyoshumayeli vangeli uyavuma umoya wami ongiyoshumayeli babangithume
Wasum lilo.